Democratic Alliance ka re ho mantso pa kgathatsela ho lo ke maemo a bophelo a batho ba phelang sebakeng se bitswang ka hore ke municipal farm e leng karolo ya lebatowa la boraro. Marulelo mono ke ya asbestos, botlokotsebe bo hodimo, le bana ba yang sekolong polokeho ya bona ha e hantle. Democratic Alliance e tla nka taba tsena e di ise lekgotleng la motse mo re tla batla ho tseba hore na mmuso ona o eteletsweng pele ke ANC wa masepala oo o ikemiseditse ho etsang ho netefatsa hore maphelo a batho bao a loka.